shoza wonke lomhla iyayazi yeyamimvelane ndinolwazi kwaye ndinothando endiliphiwa oko ngoqamata xa ndiyeshuza wonke lo mhlaba ndiyayazi eyam imvelaphi ndinolwazi kwaye ndinothando endiliphiwa oko ngoqamata xa ndiyeshuza wonke.